gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha ururka horumarinta xuquuqda haweenka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay weelinayaan xubno kale ayaa kormeeray kaamamka barakacayaasha ah ee magaalada Baydhabo. Ujeedka kormeerka ayaa la xiriira sidii ay ugu kurgali lahaayeen baahiyaadka ay qabaan qoysaska iyo caruurta, iyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha dhinaca nolosha ee haysta dadka barakacayaasha ah ee danyarta ah ee ku nool kaamamka barakacayaasha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah qoysaska la booqday ayaa ugu horeyn uga warbixiyey xaaladda nololeed ee ku haysta kaamamka. Mas-uuliyiintii ka socday wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee booqashada ugu tagtay
baahdan antiis galaan meeshiidina aawkaan washeen waay waa isgale aad aawkaan moqo aawka niila haweenaan moqo owlaadaadaan moqo ogdi ona maag maag dasaa sayra reed galalaa samir gee kaste waa isgale naadele hamii walis jiri fuha ilaahay irsaak sheena dhalli reed aadam una baabur bogara faairoha ed hee aad waa lena aha godoomiyaag waa qadhin doonay dhibsani ma hee aadan sheen waaya lena amba shaal guuran gaaljibana shaal guuriyo hay yalena gee kasta ma shaqeey kor ilaahay walqusho waal hasiin ku qaada meeliisan seetan baahidaana ka sheega haan han raabe hartiidii oo intaan sasuruna anti baahinin isiin boog
gudoomiyaha ururka horumarinta xuquuqda haweenka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Aamina Cabdullaahi Jaamac ayaa sheegtay in dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ah si gaar ah haweenka iyo caruurtu uu ururku garab taagan yahay isla markaana ay la soo gaari doonaan gargaar waxa ay aboodaan
waataha qiyaasa hadii oo balaanta iyo midilta sii shaqdanata baahda badati ardeen baahda badati khilaaf badan la sheenaasa khilaafaadkaas naxsiiso xalliga aan baahnay markaasi si oo meel dheer aan ibaan gudaagi sunni bisgelyile ii si kataw ama si kataw barna guddi kaamka dhakis lagu soo biyaw oo khilaafaadkaas iyo waxyaabaas xalliya warwalin jeelnaa inuu noqdo ilaahay er
ugu dambeyn gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baydhabo Hindiya Isxaaq Cali ayaa ugu baaqday hay-adaha samafalka in iyaguna ay garab istaagaan hooyooyinka iyo caruurta jilicsan ee ku nool kaamamka barakacayaasha ah ee magaalada Baydhabo.
Wali ogsigna badana kaamanka dad badan oo meel eraay wali ogna oo kaamanka ku wareegayaan oo eraayan meel eraay ushayada ku dareernahay may fadaanahay macnaha beesin ka qaadayaan waan hay-adna ku dareerna beenata dhortooki ee barnaamijkaasi ee la kulanay uno degmadeena dhortooki barnaamijkaas aragnay markuu horto wali faday dadkii lankasiin kooy tan horto dardaara oo eto kooy lankasiin kooy oo hay'ada ku dareersan era macnaha wali aragnay dhortook lama hayn sidii hayn xataa uno lihiira station jeen xataa oo hay'ada ka dareer hay'a jid sida ka dareer ay sirsiir ka dareer hay'a ka dareer hay'ado inaan ku wargamno oo qalan i buug leh gaadaan in laptop shawidan oo kaamta wareegan dadka masaakinta iyo boolan haysan geegta barhayta oo buush degan biyo ku wada hayaan ciyaasho iyo bal daala dhahayna iraayaan beesaha iska aruriya macnaha wala sansiyana hungurisiin sheenana wala sansiyana beesaha iska aruriya oo wala suubi kan iska aruriya lanka isugu balan hayne may iska taxlojee intii soo seeda may la iraay lan taleefan dirso isugu geeka biyaag iyo wala siisa un lahayn yama iska taxlojee intii soo seeda taleefan lan dirso beesaha in kishibera maadaama shan door isku aruriya san yaray mislam lam door sidii door isku aruriya san yaray madun beesaha iska dareen lanka madun san dhacay tuug dadbuun dun tuugu lankaas amal.